Yeah,
let's go. AM Records,
Africa Worldwide. Hit. Mr. J, aka the Don, six double O, DJ Ngoma, new titeleze. Kidogo, tucheze kidogo, na sisi bado tupogo, yeah, tuzuge ngololo. Nikiwe kwa saa, nitawapa kichanta, sikuma ngoma nyingi mpaka mtapagana. Mimi nipo sana bado sijatawala, sema ipo siku moja nita watapaka. Shombo kama vile nina lata kidogo. Wakianza kunida na wabani ya mtonyo, wakileta shobo data wakataa. Nitazuga na wale wakunipa manufa. Nafanya matukio kisa mikivutio. Siulizi minafanya mindo midu fumbio. Kidogo, tucheze kidogo, na sisi bado tupogo, yeah, tuzuge ngololo. Pasta kachami natamba na one day tutablow, tutazingwa kwao. Leo tupigie kazi kisho tusta.